Isithombe sesishiyagalolunye. Iphupho lenkosi. Inkosi yaseGibhithe yaba nephupho. Yabona izinkomo ezicebile ezisikhombisa eceleni komfula, neziyisikhombisa ezizacileyo ngaphandle komfula. Lezo ezizacileyo zadla esisikhombisa ezikhuluphele. Akekho owayengachaza leli phupho. Ngakho inceku enkulu yenkosi yayitshela inkosi ngoJosefa. Inkosi yaseyala ukuba uJosefa akhishwe etilongweni. UJosefa wayichazela inkosi ngephupho layo wathi, inkosi uNkulunkulu uvezile kuwo ukuthi kuzokwenzekani. Bheka kuyeza iminyaka esikhombisa yenala ezweni lonke laseGibhithe. Emva kwalokho kuya kuvela iminyaka esikhombisa yendlala. Bheka indoda ehlakaniphileyo ezoqaphela phezu kwezwe laseGibhithe. Leyo ndoda namanye amadoda ambalwa kuyomela ukuba aqoqe ukudla akufake ezinqolobaneni ngesikhathi seminyaka esikhombisa yenala, ukuze balungiselele leyo minyaka esikhombisa yendlala. Inkosi yabona ukuthi uJosefa unomoya kaNkulunkulu, ngakho yamenza umphathi ohlakaniphile phezu kwezwe laseGibhithe.